Fazi kwenye mbuga ya roho yake nami nikarinda na mabaya kila siku vizawadi ili mradi tulie kwake mimi nawaza niishi na yeye yanawaza nikatae mimi nawaza nipende yeye kumbe najidanganya roho yangu akachukua moyo wangu akachukua jicho langu akatoboa tai kaniacha sioni mimi roho yangu akachukua
Baby, I'm a processor number two. Hyperman HK. Ha.